USamuel oqala isahluko 1 verse 1. Kwakukhona umuntu wase Ramatayimi Sofimu lasezintabeni zakaEfrayimi ogama lakhe lalingu Elkana indodana kaJerohamu kaElihu kaThohu kaSufi wakwaEfrayimi. Verse 2. Wayenabafazi ababili, igama lomunye lalinguHana, igama lomunye lalinguPenina. UPenina wayenabantwana kepha uHana wayengenabantwana. Verse 3. Lo muntu wenyuka emzini wakhe eminyaka eminyaka ukukhonza nokuhlabela uJehova Sebaothi eShilo. Kwakukhona lapho amadodana amabili kaEli, oHofini noFinehasi, bengabapriesti bakaJehova. Verse 4. Kwathi ngosuku elikana ahlaba ngalo, wanika uPenina umkakhe na wonke amadodana akhe namadodakazi akhe izabelo. Verse 5. Kepha wanika uHana isabelo siphindwa kabili ngokuba wayemthanda uHana, kepha uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Verse 6. Isitha sakhe samncokoloza kakhulu ukuba amthukutheliswe ukuba uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Verse 7. Kwathi ukuba u-Elkana enze njalo eminyaka eminyaka, lapho enyukela endlini kaJehova, wamncokoloza kanjalo ngalokho wakhala akadlanga lutho. Verse 8. Wayesethu u-Elkana umyeni wakhe kuye, "Hana, ukhalelani na? Awudli ngani? Inhliziyo yakho idabukeleni na? Angidluli yini amadodana ayishumi kuwe na?" Verse 9. UHana wasukuma. Nxa sebedlile eShilo bephuzile, u-Eli umpristi wayehlezi esihlalweni sakhe ngasensikeni yomnyango wethempeli kaJehova. Verse 10. Umphefumulo wakhe wawunomunyu, wakhuleka kuJehova wakhala kakhulu. Verse 11. Wenza isithembiso wathi, "Jehova Sebaothi, ubheka nokubheka ukuhlupheka kwencekwazi yakho, ungikhumbule, ungakhohlwa incekwazi yakho, unike incekwazi yakho umntwana wesilisa, bese ngimnika uJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakhe, kungathithi impuco ekhanda lakhe." Verse 12. Kwathi saqhubeka ukukhuleka phambi kukaJehova, u-Eli waqaphela umlomo wakhe. Verse 13. UHana wayekhuluma enhliziyweni yakhe, kwabikizela izindebe zakhe zomlomo kuphela, kepha izwi lakhe lalingezwakali, ngalokho u-Eli wacabanga ukuthi udakiwe. Verse 14. U-Eli wathi kuye, "Uyakudakwa kuze kube nini na? Susa iwayini lakho kuwe." Verse 15. UHana waphendula wathi, "Hayi Nkosi, ngingowesifazane ohluphekileyo. Angiphuzanga iwayini aphuzo olunamandla, kepha bengithulula umphefumulo wami phambi kukaJehova." Verse 16. "Ungasho ukuthi incekwazi yakho ingowesifazane omubi, ngokuba kungobuningi bosizi lwami nangokuncokolozwa kwami ngikhulumile kuze kube manje." Verse 17. Wayesephendula u-Eli ethi, "Hamba ngokuthula, uNkulunkulu waka-Israyeli makakunike ukucelileyo kuye." Verse 18. Wathi, "Incekwazi yakho mayifumane omusa emehlweni akho." Wesifazane wayesehamba, wadla, ubuso bakhe babusanyukubala. Verse 19. Bavuka ekuseni kakhulu bakhuleka phambi kukaJehova, babuya bafika endlini yabo eRama. U-Elkana wamazi uHana umkakhe, uJehova wamkhumbula. Verse 20. Kwathi sesiphelele isikhathi uHana wakhulelwa, wazala indodana, waqamba igama lango ukuthi uSamueli ethi, "Ngimcelile kuJehova." Verse 21. Lo muntu u-Elkana wenyuka kanye nendlu yakhe ukuyonikela kuJehova umhlatshelo weminyaka nesithembiso sakhe. Verse 22. Kepha uHana kenyukanga ukuba wathi kumyeni wakhe, "Hayi aze alunyulwe umntwana, khona ngiyakumyisa ukuba abonakale phambi kukaJehova, ahlale khona njalo." Verse 23. Wayesethu u-Elkana umyeni wakhe kuye, "Yenza okuhle emehlweni akho, hlala uze umlumule, uJehova makaqinise izwi lakhe kuphela." Wesifazane wayesehlala wancelisa indodana yakhe waze wayilumula. Verse 24. Eseyilumulile wenyuka nayo enezinkunzi ezintathu, ne-efa lempuphu nemvaba yewayini, wakuyisa endlini kaJehova eShilo, umntwana wayesemncane. Verse 25. Bahlaba inkunzi bamyisa umntwana ku-Eli. Verse 26. Wathi, Inkosi kuphila komphefumulo wakho Nkosi yami ngowesifazane owayemi kuwe lapha ekhuleka kuJehova. Verse 27. Ngamkhulekela lomntwana uJehova unginikile lokho engakucelayo kuye. Verse 28. Ngalokho nami ngimnikile kuJehova zonke izinsuku zokuphila kwakhe, unikele kuJehova, bakhuleka kuJehova khona.